waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Nolosha Australia waa qaali, gaar ahaan marka aad leedahay caruur kugu tiirsan, kasi gaar ahaana haddii aad rabto in aad caruurta u kaydiso lacag ay ka faa'iideystaan mustaqbalkooda. Lacagta loo kaydiyaa waxay ka caawin kartaa inay iibsadaan baabuurkooda ugu horeeya iyo kharashka safar dibadda kadib marka ay jaamacadda dhammeeyaan ama ay iibsadaan guriba. Qaybtan Australia Explained waxaad ku ogaan kartaa sababta ay muhiim u tahay in caruurtaada la baro fahamka maaliyadeed si ay mustaqbalkooda u sugaan iyo sida loo gaari karo taas. Sababo kala duwan ayaa jira oo waalidku lacag ugu kaydiyo mustaqbalka ilmahooda. Dhaqamo badan oo kala duwan waxaa laga yaabaa in caruurta laga fisho marka ay weynaadaan inay caawiyaan waalidkooda, laakiin Australia waxaa caadi ka ah in waalidku caawiyo caruurtooda marka ay koraan, sida in ay ka caawiyaan iibsiga baabuurkooda ugu horeeya, kharashka jaamacadda, ama inay iibsadaan guri. David Sharp waa gudoomiyaha ururka Financial Advice Association of Australia oo ah hay'ad matasha la taliyayaasha maaliyadeed. Waxa uuna faahfaahinayaa kharashaadka ugu badan ee ay waalidiintu caruurtooda ka caawiyaan.
Weddings, first car, and housing has become much more of a priority. If I went back 10 years, it was still weddings and cars. Nowadays, it's that getting people...
Waxay ka caawiyaan arooskooda, baabuurkooda ugu horeeya, iyo inay guri iibsadaan. Guriyaha ayaa hadda noqday mudnaanta koowaad. Haddii aad dib u eegto 10 sano, arooska iyo baabuurka ayaa laga caawin jiray. Laakiin maanta guri ay ku noolaadaan ayaa muhiim u ah. Qiimaha guriyaha oo kordhay awgeedna, waalid badan ayaa ka walwalsan sida ay caruurtooda uga caawin lahaayeen in ay guri helaan, ayuu yiri. Marka ay timaado guri iibinta, waalidiinta qaarkood carbuunta guriga ayay ka sii dhigaan caruurtooda, qaar kalena waxay dammaanad qaadaan ama dammaanad uga noqdaan deynta guriga. Shivon Marchingo oo ka tirsan hay'ad dowladeedka Money Smart ayaa sheegtay in ay jiraan waxyaabo taxadar u baahan marka aad rabto sidii aad dhaqaale ahaan u taageeri lahayd caruurtaada.
If you decide to give your child money to help, think about making a plan in writing to outline how much you gave them and how they will pay it back.
Haddii aad go'aansato inaad ilmahaaga siiso lacag si aad u caawiso, samee heshiis qoraal ah oo qeexaya inta aad siisay iyo sida uu kugu soo celin doono. Qorshahaas ayaa sidoo kale noqonaya cadaalad. Haddii aad caruur kale leedahay oo aad rabto inaad iyagana caawiso, haddii aad doonayso in aad dammaanad qaado ka noqoto amaahda deynta guriga ilmahaaga, waa in aad uga taxadirto. Haddii ilmahaagu bixin waayo amaahda, waxaa laga yaabaa in adiga lagaa qaado. Sidaa darteed, waa arrin u baahan fiiro gaar ah. Ka hor inta aadan dammaanad qaadin amaahdana, la tasho la taliye maaliyadeed oo ruqsad haysta, ayay tiri. Money Smart waa bog ama website dowladeed oo ay maamusho hay'adda Australian Securities and Investments Commission oo ISIC loo soo gaabiyo. Waxay dadka Australiyaanka siisaa macluumaad madax bannaan oo ku saabsan go'aanada maaliyadeed ee muhiimka ah, sida qorsheynta mustaqbalka dhaqaale ee caruurtaada. Mar kale, waatan Marchingo.
There's two types of financial advice: general advice, which doesn't take into account your personal situation or goals, and personal advice, which is tailored to your financial situation and goals and also is in your best interest.
Waxaa jirta laba nooc oo la talin maaliyadeed ah: mid guud oo aan tixgelinaynin xaaladaada shakhsiyadeed ama yoolkaaga, iyo mid gaar ah oo si gaar ah u eegta xaaladaada iyo yoolkaaga maaliyadeed. Waa muhiim inaad ogaato midda aad rabto. Talaabada xigta waa in aad heshaa la taliye maaliyadeed oo ruqsad haysta. Waxa aanad ka heli kartaa diiwaanka la taliyayaasha ee Money Smart, ayay tiri. Haddii aadan awoodin la taliye gaar ah oo aad lacag ka bixiso, waxaa jira kuwo lacag la'aan kugu caawin kara. Waxaad la taliyayaasha bilaashka ka heli kartaa National Debt Helpline ama bogga Money Smart. Mr. Sharp ayaa isna ku talinaya in ay waalidka qudhoodu iska bixiyaan ama iska yareeyaan deymaha lagu leeyahay inta aanay bilaabin kaydka dhaqaale ee caruurta.
One misconception around saving, you don't have to do it separately. So if you're starting out and you've just bought your own home for the first time, maybe what you need to be doing is getting your own debt down and getting that, you know,
faham qaldan ayaa ka jira in kaydka caruurta si goona ah loo sameeyo loomana baahna. Haddii aad adiga ku dhaadu gurigaaga ugu horreeyay hadda iibsatay, waxaa fiican inaad marka hore iska bixiso deyntaada si ay mustaqbalka kuugu hawl yaraato inaad caruurtaada caawiso. Marka aad deynta iska bixisana, waxaa kaa yaraanaya dulsaarka, ayuu yidhi. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo kaydiyo lacagta mustaqbalka caruurtaada, sida in lagu biiriyo akoonnada kaydka, in muddo cayiman la maalgeliyo, iyo maalgashi muddo dheer ah. Waxaa iyaguna jira, sida uu leeyahay Mr. Sharp, nuuc maalgelin ah oo muddo dheer la sugo nacfigeeda oo la yiraahdo investment bonds.
There is another vehicle called an investment bond, or sometimes called an insurance bond, and that is something that people have hoping to invest for a period of 10 years or longer. There's some significant tax.
Waxaa jira hab kale oo loo yaqaano investment bond ama insurance bond. Waa nooc maalgashi ah oo loogu talagalay muddo 10 sano ah ama ka badan, waxa uuna leeyahay faa'iidooyin cashuur dhaaf. Haddii aad sanadkii dhowr kun oo dollar u kaydiso cunugaaga, marka ay 10 sano dhammaato, lacagta kuu soo noqotay aad kala baxdaa waa cashuur la'aan, ayuu yidhi. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado in ay jiraan barnaamijyo dowladeed iyo kuwo bulsho oo ka caawin karaan dhahday qoysaska in ay gaadhaan yoolkooda kaydinta, sida barnaamijka la yiraahdo Matched Savings Program ama Income Support Program oo laga helo Centrelink. Macluumaadkana waxaa laga heli karaa websiteka Services Australia. Haddaba, intee bay la'eg tahay awooddaada maamulidda lacagtu? Sida ay Money Smart qiyaastay, 3 qof ee Australian ahba midkood ayaa dareema walbahaar iyo culays marka uu maamulayo maaliyaddiisa. Dad badanna wayba ku adag tahay in ay ka hadlaan arrimaha lacagtooda. Caroline Stewart waa madaxa hay-ad la yiraahdo Extra Foundation oo dugsiyada Australia ka qabata barnaamijyo ardayda bara fahamka maaliyadda. Waxa ay leedahay waa muhiim in qoysasku goor horeba caruurta kala hadlaan arrimaha lacagta.
So it sounds a bit crazy to be talking about money lessons even at preschool. But kids do understand the concept of needs and wants and things that they
want to buy. Inkasta oo ay u muuqato wax aan caadi ahayn in lacag laga hadlo caruurta yaryar, haddana caruurtu way fahmaan farqiga u dhexeeya baahida iyo rabitaanka iyo waxa ay rabaan inay iibsadaan, ayay tiri. In caruurta laga qaybgeliyo xaaladaha dhabta ah ee noloshu waxay ka caawisaa in ay fahmaan fikradaha aasaasiga ah ee maaraynta lacagta, sida ay sheegtay Ms. Stewart.
If you're at the shops and your child is asking for something, there is a very simple life lesson to be learnt there by explaining why.
Haddii aad dukaan joogto oo ilmahaagu wax codsado, waxaad u isticmaali kartaa fursad waxbarasho, u sharax sababta uu qiimuhu u kala duwan yahay, ama u ogolow inuu isbarbar dhigo qiimaha laba shay oo aad markaa si wadajir ah u go'aansataan kaad iibsanaysaan, ayay tiri. Dr. Bomikasi Zeka oo ah bara sare oo ku takhasusay maaliyadda iyo qorsheynta maaliyadeed ee jaamacadda Canberra University, waxa ay leedahay xitaa caruurta yaryar waa la bari karaa miisaaniyadda haddii tusaalaha boon la siiyo, sida qorsheynta xaflad dhalasho ama lacag loo kaydiyo xaalad degdega.
It's always good to save for a rainy day, but, you know, as a child, what exactly does that mean? And so having those conversations from a household point of view, parents can start to socialize.
Had iyo jeer, way wanaagsan tahay in lacag loo kaydiyo xaalad degdega, laakiin sidee ayuu cunugu u fahmi karaa taa? Marka ay waalidiintu caruurta ka qaybgeliyaan ka hadalka qorsheynta lacagta, waxay caruurta barayaan qorsheynta maaliyadeed, waxa ayna tusayaan in jeebka aabba iyo hooyo aanu ahayn mid aanay lacagtu ka dhammaanin, ayay tiri. Waxay Dr. Seka intaa ku sii dartay in marka ilmahaaga laga qaybgeliyo qorsheynta maaliyadeed ee qoyska, ay ka caawiso inuu noqdo qof kalsooni leh oo go'aamo sax ah ka qaata arrimaha lacageeda mustaqbalka.
when we have these conversations quite early on, they become financially confident adults who can make the right decisions and
marka wada
assess the
hadalladaas loo bilaabo caruurta goor hore waxa ay noqdaan dad qaangaadha oo kalsooni leh oo fahma isbarbardhigga halista iyo faa'iidada maaliyadeed. Aakhiratankana waxaanu rabnaa, bay tiri, inaynu uga tagno dhaxal ah fahamka maaliyadda. Xasuusnow markaa dakhligaagu ha sarreeyo ama ha hooseeye, horay ugu bilow in aad caruurta kala hadasho qorshaynta maaliyadda ee qoyska. Waxaa naga xasuusina in macluumaadkana uu yahay mid guud ka hor inta aadan go'aan gaarin. Raadso talada xirfadle maaliyadeed oo diiwaan gashan. Haddii aad ku sugan tahay xaalad maaliyadeed oo adagna, waxaa talo ka raadsan kartaa National Debt Helpline oo telefoonkoodu yahay 1-800-777-777. Qalcaddii Australian Explained ee toddobaadkan oo ku saabsanayd sida caruurta looga caawiyo xagga maaliyadda, intaas bay ku dhan tahay. Waxaana inoo soo diyaarisay Zoe Thomaydu.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.